Yesu Kristo Osani Ekitiibwa Osani Obutendo Gwali Waggulu Testimony Nothing for Jesus Uliriza Eddoboozi Taata Bweriyimba Binyonyi Bikusinza Babitende Linnya Lyo Ensonzi Zikusinza Era Nezikunama Ffe Kati Ebitonde Byose Tukugulumiza Taata Nga Tukwebaza Obulamu Bw'otuwadde Ssebo Na Buli Kye Tulina Ssebo Kyonna Kibeera Kikyo Ssebo
Kibeere Kyange Kibeera Kikyo Na Buli Kye Nkola Nze Kikola Ku Lulwo Ssebo Kibeere Kyange Kibeera Kikyo Na Buli Kye Nkola Nze Kikola Ku Lulwo Ssebo
Sobula mubombade Kubanga sachi subira Nunundu tusanga ni mulamu Banji basekere Mama nyingenda na kupa Nachiwera temuze Yesu baswasibwe Dara imu sanange Tata bachimanye Yesu vejisachi Tino tasisa Kumuka kwenzi sabuni Yegwa kumpate Amanyi kendi nakati Kunda kabela kakosebo Amayumba, mamotoka Yonda bibela bibiosebo
Chibere changa Chibera chicho Na buli kye nkola nze Chikola kulurosebo Chibere changa Chibera chicho Na buli kye nkola nze Chikola kulurosebo
Nemi fundo enyo tabakwe wayi Esino jiteka uo Nadyo nebi mwe Kalebi tule inusa Keroru na bulurisha Yona ne tubileka uo Chao tia mkanda Webi tubile nsibi Nale murokole Uzoroko kati Omutima mufundu nyo Yesu tata sonyo Vinji yekola na yeso nyo Uchimize mwenda zanyo Ela mwiku ite Nilizo musayo Naze nto kule Kubanga nchifanani Yesu ndi mchichose Chibere changa
Chibera chicho Na buli kye nkola nze Chikola kulurose Chibere changa Chibera chicho Na buli kye nkola nze Chikola kulurose
Chibere changa
Chibera chicho Na buli kye nkola nze Chikola kulurose